Chebe, Pasuka,
Swaminuna, kisa Mungu katubariki.
For the name,
Eto Menuna, kisa amejibu maombi. Eto Menuna, kisa Mungu ametenda tena. Mungu amejibu tena, ametuinua. Asa wambie leondoleo, 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 leondoleo. Mungu amejibu na ametenda. Leondoleo, 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 leondoleo. Mungu amejibu na ametenda.
Iacha ntambe, ntambe, ntambe gadi upo. Ni kwako sina upande, upande, upande. As you know, walituona zie bange 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 gari uno. Wakajua tutoshinda, nika tutoshinda. Baba we,
mama we, kwa vita, kwa vita.
Okay.
Sabudi mdiki tumeshinda vita.
Ote chali,
losema haya we.
Kaka, 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 kaka. Nini tena?
Etwa Menuna, kisa Mungu katubariki.
For the name,
Etwa Menuna, kisa amejibu maombi. Etwa Menuna, kisa Mungu ametenda tena. Mungu amejibu tena, ametuinua. Asa wambie leondoleo, 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 leondoleo. Mungu amejibu na ametenda. Leondoleo, 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 leondoleo. Mungu amejibu na ametenda.
Wangu naona joto, naona joto. Nivue koti, nivue buka.
Sifuwa na bosu, sifuwe.
Leo mapopo, wanangu pigia ni vyombo. Mitaliba, tuende sasa.
Mama we, kwa vita, kwa vita.
Okay.
Sabuni mdiki tumeshinda vita.
Ote chali,
losema haya we.
Kaka, 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 kaka. Nini tena?
Etwa Menuna, kisa Mungu katubariki.
For the name,
Etwa Menuna, kisa amejibu maombi. Etwa Menuna, kisa Mungu ametenda tena. Mungu amejibu tena, ametuinua. Asa wambie leondoleo, 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 leondoleo. Mungu amejibu na ametenda. Leondoleo, 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 leondoleo. Mungu amejibu na ametenda. Leondoleo.